enfisweni yami uthathe enfisweni yami besubheka mina nami ngizobheka wena themba lami nginikose enfisweni yakho uthathe enfisweni yami besubheka mina nami ngizobheka wena yali wami nginikose enfisweni yakho uthathe enfisweni yami besubheka mina nami ngizobheka wena Ngifisa uthando lwethu dala lube yinto ephilayo kuwena ukuze ungangikhohlwa noma ngingekho eduze nawe Ngifisa uthando lwethu dala lube yinto ephilayo kuwena ukuze ungangikhohlwa noma ngingekho eduze nawe Ngifisa uthando lwethu Lana kimina ukuze ngakukhohlwa noma ungeke duze nami obesungenzela into eyodwa ubheka bonda Ngoba nawe uyabaza abantu abayithandi ndindle Umina vele uthando lwakho dala selungivala amadlebe Angisezwa nomunye umuntu okhuluma kabi ngegama lakho
That's upset.